Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Waendelea kusikiza idhaa Kiswahili ya SBS Radio. Tutangaza kupitia mitabendi ya FM na kwenye mtandao pia, kama una vifaa hivyo waweza kusikiza makala haya pia moja kwa moja kupitia tovuti yetu sbs.com.au mraba Swahili. Tukielekea katika swala muhimu sasa la uokoaji wa maisha pamoja na miradi ya kibinadamu, tuelekee nchini Tanzania ambapo kwa muda mrefu kumekuwa na swala la masaibu ama mateso ambayo yanafikiwa watu wenye ulemavu wa ngozi, hususan kwa watoto. Hali inakuwa ni mbaya zaidi, ambao wengi wao hawawezi kujitetea na wengi hawana msaada wa kutosha. Mmoja ambao watu ambao wamejitolea pengine kutoa suluhu kwa swala hilo ni Bi Mariam Maneneka kutoka shirika la Victorious Little Survivors, ambaye kwa sasa amejiunga nasi katika studio zetu. Karibu Bi Mariam.
Asante.
Pengine tungeanzia kwa kuuliza, ni swala gani ambalo lilikupa moyo ama pengine msukumo wa kuweza kuanzisha shirika lako, na kwa nini kuanzisha shirika hili la kuweza kusaidia watu ambao nje?
Ukifikiria wanavyoteseka watoto, umeona? Na kwanza wameshakuwa na usumbufu wa mwili, alafu tena nakuatana na watu tena wanani wenye nchi wenye wanawatesa. Mimi sio, nimeamua kwa pale juu yao.
Na mateso yao yanasababishwa nini? Ni kwa nini watu wanachukua hatua pengine za kuwaona wala kwa dhulumu?
Yaani kuna hii myth kwamba yao wana ile power fulani hivi, wakishatumiwa kwenye witchcraft waga watapewa pesa or power, such kind of things.
Na imani hizo zinatokea wapi?
Ni Arusha hata na Mwanza. Mena. Ya Tanzania hata na kuna sehemu nyingine ya Kiafrika, but zaidi mina nashikia tu hapo Tanzania.
Na ulianza kujihusisha na masuala haya lini?
Mwaka jana.
Na ni kisa, kuna kisa ambacho kilipeine kilisababisha uchukua uamuzi wa kuanzisha shirika hili na kuanza kutoa msaada?
Of course. Yani unajua ni wakati nilienda huko nimemkuta nani, my cousin, and the way he was treated in the community was really sad. You know, so I tried to yani go find more what's happening.
Na binamu yako ni yapi ambayo ilimfikia binamu yako?
Yeah, yuko huko, ni yuko Kongo huko.
Yeah. Lakini ulisema kwamba hukufurahishwa na jinsi alivyokuwa
akimtreat in the community, ndio.
Kwa hiyo ni wakimhudumia vipi, ni yapi ambayo akimfanyia kama
yani, kama in the community ni kwamba like si kama mtoto kama wengine. Umeelewa? Okay, cause unajua familia yangu yote ipo Bongo, Zambia huko na Australia. Ila unajua in the communities, not just in Tanzania, it's happening everywhere else as I said. But ukiangalia standardized Tanzania pale, unakuta yani kama mtu ukiwa albino, like especially Arusha huko Mwanza, you are by yourself. Umeona? Yani you are by yourself, no one even want to talk to you, and they wanavyo kukucheck ni kama hivi you are not anybody. Umeelewa?
Na kwa upande pengine wa jumuiya ya karibu, ni yapi ambao pengine wanafanya kuweza kuhakikisha kwamba haki zao zinaheshimiwa? Maana mwisho wa siku bado ni binadamu.
Ndio. Ndio. Unajua ni vigumu ni kusema, kwa maana hata wazazi wao peke yao wanawakana. Umeona? Wanawakataa. Umeelewa? So ni kwamba government inajitahidi kufanya kitu, lakini bado hajafikia, kwa maana vifo vimeshakuwepo na vinaendelea.
Na shirika hili lako la Victorious Little Survivors litawasaidiaje watoto ambao wako katika pengine mazingira hayo ambayo ni hali ngumu zaidi ya yale ambayo pengine walikuwa wanatarajia?
So kama Victorious Little Survivors, what we trying to do is pretty much to yani kufanya kazi na familia. Umeelewa? So we're really planning to see how we can educate the community, because wanahitaji kujua albinism ni nini. You know, and more people need to be out there to really explain it.
Nikusema kwa sasa hawana ufahamu ama uelewa wa swala hili.
Not everybody. It's very funny, even in Australia not everyone knows what is albinism.
Na sasa pengine huduma ambayo utatoa kule Tanzania utatofautianaje pengine na huduma ambayo pengine serikali ama mashirika mengine yanatoa pale?
Yaani kwanza sisi tunataka kuamua, kuna wale ma volunteers watakuwa wanaenda wanakaa na familia. So probably 3 times per week wanakaa nao. Yaani they can see what is going on. Yani ni kama wako first hand information, umeelewa? Na wanasaidia, nani wanaongea na ma families, wanakuja kutuelezea what is really needed.
Na kwa upande wako ni yapi ambayo unahisi pengine nini kipaumbele kwa sasa?
I think it's the lotions and the shade.
Mm-hmm.
Yeah, because unajua government inasaidia, but it's needed in the poverty areas. Mana poverty area, because if they don't have that, nando ile cancer sijui nini natokea.
Lakini Tanzania kama mataifa mengine barani Afrika na pengine Afrika pengine ni kubwa sana, pengine tukishuka kidogo karibu tukiangalia pengine mashariki mwa Afrika, kuna mataifa mengi ambayo yanahitaji msaada huo na umaskini ni mwingi.
Ndiyo.
Katika maeneo hayo, na tukiingia Tanzania kwenyewe, hata kama pengine uende Mwanza uende sehemu zingine, umaskini ni mwingi.
Ndiyo.
Na watu ni wengi ambao wanahitaji msaada huo.
Sasa
utachaguaje yupi ambaye atafaidi na yule ambaye atakosa?
Pretty much it will be like registration, maana yani anyone mtu yote ana albinism you're welcome to come to us if they need help, but they have to go through registrations. So that at least also to attract ni wanani tumeshasaidia na wangapi wanahitaji msaada, vitu kama hivyo.
Na sasa hiyo ikiwa pakiwa na msaada kawaida hapakosi watakaohitaji.
Ndiyo. Definitely.
Mshaa pengine weka mikakati ya kukabiliana na pengine wimbi la watu watakao kuja kupokea msaada wakiwa wengi zaidi kuliko na vile ambao mnaweza mkafanya.
Hakutakuwa wengi sana, cause unajua kuna hii Sun organization ipo huko Arusha inasaidia. I think nataka Arusha na Mwanza. So inasaidia huko. Hawatakuwa wengi sana kama vile tutowasaidia. And of course I've given myself in forever, so I will work harder if we get more people.
Na kwa upande wako mwenyewe unaacha maisha ya raha hapa Australia wala Tanzania pengine kujihusisha na kazi ambayo serikali inapaswa kufanya, kwa nini?
Afu nikuulize, maisha ya raha ni maisha gani?
Uko hapa hamna mvumbi hapa, hamna pengine tuseme unaamka asubuhi ndani ya chumba kina hewa safi, kuna baridi, kuna nini, lakini kwa Tanzania mwenyewe unajua maisha ya Afrika vile yalivyo. Kwa nini uache maisha ambayo hapa mwenyewe uweze kujishughulikia, ujisaidie mwenyewe, ujiandalie maisha yako ya mbele, kwa nini urudi nyuma kule?
Unajua I think kwenye hii maisha tunaishi ni kwamba kila mtu tuna limit time, umeelewa? Na sasa nitaishi hapa tu kuna raha, afu wale wengine nao sasa vipi? Nena tawasaidia. Unaona government, what ni government iko too very small. Anyone anatako what is present at them. But sisi huku tunakuwa tunangalia kabisa, tunaona nini inaendelea. And it has to be one of us to decide to go in and do something.
Kwa mwenye mjitwa muhanga sasa.
Of course.
Na lengo la kazi yako ni lipi pengine, na pengine matarajio yako ni yapi unapojiandaa kuelekea Tanzania kuanza kazi yako?
Yani, On the 1st of February, I'll be in TZ. So I'll be going to Arusha to do look at everything and organizing everything. And then pretty much in April, the 22nd, ndo tunaanza sasa kusaidia.
Na unapokea msaada wote kutoka pa Australia ambao utapeleka, ama ni mwenyewe kwenda kwa hiari yako na pengine kwa juhudi yako mwenyewe?
Ni kwa juhudi yangu mwenyewe, ila kuna organize, yani kuna something I did, niliorganize nani dinner, a youth dinner, which my own money that I gave, you know, to make sure, but pretty much it was just for awareness, umeelewa? But even though I still get something to help out.
Kwa ni kutoa uelewa zaidi kwa wale ambao kwa hapa kwanza ili waze kujitolea kusaidia kule.
And to be aware of it, to be aware of what albinism is.
Na kama ulivyosema hapo awali, kuna mashirika mengi ambayo yanatoa msaada hususan hapa Australia ambao msaada wengi unaenda nje. Kuna yale ambayo pengine umezungumza nayo, kuna jinsi mnaweza mkashirikiana kuweza kuregeza mzigo ambao unabeba, maana ni mzigo mzito sana.
Ndio.
Aha, na kuna mashirika ambayo tayari umeanza kuzungumza nao ili waweze kusaidia?
Well, I actually spoke to the Tanzanian community to help. I tried to be, because unajua mimi nimekuwa raised kwenye Tanzanian community, Congolese community, Sudanese community, Zambian community. So nimeshaongea nao, you know, to see how they can help. And also there is Albinism United, whereas we have sent an email, and there's an email that we're still going to send, and they're willing to come to one of our events, so things are looking good.
Na ilu nishirika la hapa Australia?
Ndiyo, ni albinism in Queensland. Yeah.
Na kuendelea mbele sasa, ni yapi ambao pengine ungependa kuchangia na watu ambao wanasikiza mazungumzo haya, na kwa kuendelea mbele ni yapi ambao pengine ungependa kuona yakifikiwa kwa kazi ambao unafanya?
honestly speaking, I would love yani ikwe to end tufike same kwamba like what it naona kama wana albinism, they are all human being. Yani neno kama albino yani sio tena tumiwa. Umeelewa? So it has to be as okay, ana ugonjwa albinism, that's it. Umeona? So I just want us to all live in this unity.
Kwa hiyo ombi lako ni kupunguza ubaguzi wa pengine wa rangi, ubaguzi wa maneno.
And yes, and also I'll ask people to search what albinism is, to really anyone search what albinism is, na wajuaje kwamba it's not some kind of a disease. Mela, sio, it's not a disease, it's not, it doesn't even...
Kwa hiyo sio laana kama...
It's sio laana, yeah, of course, sio laana. Thank you.
Vizuri kabisa. Na kwa wale ambao pengine wangependa kutoa msaada ama kujua zaidi kuhusu kazi ambayo unafanya, wanaweza kupata maelezo wapi?
So maelezo, so there is a website coming, but you can search us for now on Facebook page, which is Victorious Little Survivors, or you can call, if you're in Australia, you can call on 0488531366. Or if you are...
Na pengine kwa wale ambao Kiingereza ni kigumu kidogo kwa, unaweza kuwasajili kwa Kiswahili.
Da. So tunaanza.
Kujumuisha alama, kujumuisha kusema.
Sasa 0488531366. And then the area code, how can I
say? Yoni 02.
Sufuri mbili
ama kulingana na sehemu ambapo kunaishi, ambapo wanaweza kupata maelezo yote kwenye tovuti yetu ambayo tutawekea pale. Neno la mwisho kabisa kabla tufunge mazungumzo ya leo ni ujumbe wako kabisa wa mwisho wa kabla uondoke, ni upi kwa wale ambao wanatusikiza na wale ambao wanaweza kuwa na moyo pengine ya kusaidia, na kama kuna pengine baadhi ya watu ambao wana tatizo hilo katika jumuiya hapa nchini Australia, ambao iwe pengine ni kwa hali ya unyanyapaa, ambao wana wasiwasi, hawataki kutoka nje, hawataki kuonekana kwamba mmoja wetu ama jamaa wetu ana tatizo hili, ujumbe wako ni upi kwa pamoja?
Yani naomba kwamba like call the next NGO that is close to you now, uombe maelezo, yani maelekezo hao unaweza kuwasaidia, you know, in donation, because it, we really need to have like sunscreens and all the shades and everything, and all these things, they do cost money. Umeelewa? And mashirika mengi yana like help from government, so please, if you can call in, you don't have to call me, you don't have to get to me, but you can call the next NGO that is close to you, mashirika nyiko karibu yako, na una angalia jinsi unaweza kuwasaidia. And also if you have a una mtoto mwenye anaye like albinism, please try to listen to them. You know, you have to listen to what they really need and be careful, because yani sio ndo nawamlia maumzi yao, umeelewa? Na usiwachukue kama vile wana ugonjwa fulani hivi, amna. You know, ni mtu kama wewe tu.
Kwa pewa nafasi ya kuweza kujieleza na kuweza kujisimamia pia.
Yeah.
Bi Mariam Ananeka, tunashukuru sana kwa kututembelea na kila la heri katika kazi unayofanya. Si rahisi, lakini hongera kwa kujitolea.
Asante.
Na mwili Bi Miriam Manene kutoka shirika la Victorious Little Survivors, ambalo unaweza pata maelezo yake kwenye tovuti yetu sbs.com.au/swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.